Remember where you come from. Zambian Music Plumbers, don't see
Mwaka ose, mwaka ose, mwesu, mulansu. Mwaka onse imwesu mulansunga Gana lwala inengana lwala imwesu mulam Mwaka onse,
mwaka onse,
Yesu, Yesu ali, mwaka onse,
mwaka onse.
lelo
yeti tushike
lesa
lesa.
Remember where you got it from. Zambian Music Plumbers.co.